We have a waves. Hey, what? People like with the planet, Ponga, you start with the radio. DJ Summer Tease and the Party Master.
Tukapatana tena ni mambo ya ujana sasa tukachana tena tukapige kitu line up siku hata mchana koroge ni koroge ni kondana yako mwenye bahari kuna mawimbi makali na sisi wasafiri tuke hii safari tutafika mbali takosea sana ukinitosa so so fine I'm glad you're mine kupenda zaidi hivi mimi sidhani kani cry but I'm deep but I'm bam didi didi I'm kukunisha kukabidhi bado tuko
trip it water
so so fine I'm glad you're mine.
Ewa,
ula la la, nzuri na zaidi kupasua elements. Walibana, na sasa washi choko kumbojea sisi tuki sweet. Sasa mambo yako bam bam, hapa hakuna cha kutesa kwa sam. Nimeri kupe vitu vitu,
nikuwete nyota, ni ya mapema. Jua lijezama na ushachomoza nikuite mwezi unang'ara sana hata kiza kikitanda bado nakuona penzi lako tamu kama asali baby kila kitu chako kwangu mali penzi lako tamu kama asali kila unachofanya baby nakubali nakuona kama malaika kila jina zuri. Nataka kukuita, natazama mbali. Naona tuko pale, miaka mingi mbele. Niko na wewe, mpenzi wangu nakupenda sana. Kitu nataka nipende nawe mama.
Kama unapenda namwimbia
eh.
Come on and talk. Bele nai, let's go!
You remind machungu niliopitia kwa kwako. Miba ya mapenzi sio mahala pake. Izo vikuku na makope kama ye. Usini video call, please, I swear you look like her.
Umeponena